waluwa abaana abangula nga baagala nnyaabwe amale baali beeyo kisaasi naye ngaomukazi winta zaamukubira e Canada yenna naggwavu nemutuukako ng'ayuguuma buyuguumi ati nemuga ti muzeeyi kiki nakati abaana baabo
mutyama akabiniko kawulidde omwana yakugaa nti gijjeeko okwo
eyaŋŋamba situlako ebinika ku sigiri naye ngijjako bweti n'atya nakatabanga muddugavu alina maanyi gakisajja nga nze nandaga ekipimo mpimira bwoti kuba baatugambanga bwobanga bakuguze buguzi si ggwe weerondera engeri gy'oneegatta akugamba nti njagala inki emu munda njagala kino njagala ensonda bwoti si ggwe osalawo akati notandika okulabanga obiwandiika katabo era weegatta osoma bwoti weegatta osoma kyaggambye era bwobula akugamba nti awo si we nagambye noddayo ku lupapula.